Gabe Miller here, and I want to personally thank you for checking out our podcast. And I also want to encourage you to click the subscribe button so that each week's message will automatically show up in your feed. Another great way to stay connected with us is on our website at yourimpactchurch.com and on all of our social media outlets at Your Impact Church. I hope this message today encourages you, inspires you, and challenges you. Let's jump into the message.
You're looking good. You're looking good. Man, you're in for a blessing today. You're going to be blessed today, and we're looking forward to just in 3 weeks celebrating the resurrection of Jesus together, and it's a big deal. It really is the foundation of our faith and why we're even here today. And so I would just encourage you to make plans even right now to be a part of just the fellowship time on that Friday, and then three service options on that Sunday morning. Just making room for people that we know the Lord is going to bring, or people that you're bringing with you. And we say this every year, but usually the middle service is the service that is the most attended service by people that do not necessarily call Impact Church home. And so we would ask you if you would consider maybe coming to the 8:15 service and serving at 9:45, or serve at 9:45 and stick around for the 11:15 service. They're all going to be just amazing times in the presence of the Lord. And here's the bottom line is, if the 9:45 service is the one that maybe you've got friends coming, you've got family coming, you've got somebody that's going to be with you, or that's the time that really does work best for you, then by all means be here at that time. But we just always like to invite you to maybe make some space in that service for people that are going to be coming in that may not necessarily call this church home. So with that being said, I want to take a moment and pray for another church in the community like we do every single weekend, and I'm going to try to get this right again. Nolan River Road Baptist Church. Come on. That's an awesome name. We're going to pray. We have some special guests with us, and I want to take some time again and just pray for your home church, and that God's hand and blessing would be on it. And so will you bow your heads and let's say a word of prayer. Lord, we thank you today for the opportunity to be in your presence. Lord, we don't take it lightly that we are here right now, worshiping together, corporately, being in your word together, growing together. We thank you for the opportunity we have to be here. And Lord, right now we lift up Nolan River Road Baptist Church, and we pray that you would bless their leadership, bless their pastor, bless their congregation, bless everything they do to build your kingdom. May it be successful and your favor be on them. In Jesus' name we pray. And everybody said, amen. Well, I want to start off today by saying thank you for your generosity. Many of you know periodically we'll give you updates, and particularly on Vision Weekend, a lot of times we'll talk about what God is doing through your giving. And one of the things for the last few years we've been able to give through this ministry, which is called Hope is Strong. And one of the things that we've been able to do alongside with other things that money's been able to go to, you've seen pictures a couple of different times of a church that is in Africa that we were able to, through our giving as a church, bless them and rebuild that church. And today we actually have with us Pastor Jeremiah all the way from Tanzania. Come on, from Tanzania. And so I'm going to bring him up, and he's going to share the word of God with us, and you are going to be blessed. So lean in. Come on, take notes. It's going to be incredible. Come on, put your hands together again. Let's welcome Pastor Jeremiah.
Hallelujah. Naitwa mchungaji Jeremiah Motomoto.
My name is Pastor Jeremiah Motomoto.
Mimi ninatoka Tanzania.
I'm from Tanzania.
Ni mchungaji wa kanisa la Nyasula Revival Baptist.
I pastor Nyasula Revival Baptist Church.
Nina mke.
I'm married.
Tuna watoto watatu.
We have been blessed with 3 children.
Nawaletea salamu kutoka huko Tanzania.
They bring you greetings from Tanzania.
Namshukuru Mungu kwa ajili ya Carol.
I'm so thankful to God because of Carl.
Amehubiri kanisani kwangu.
He has preached in my church.
amekuwa baraka kubwa sana.
It's been a big blessing to us.
Na ninaanza kujifunza.
I'm beginning to learn.
Kwamba ndio maana huyu ndugu ni mtu wa furaha sana alipokuwa kwetu.
He is a joyous person just the way he was back in our
kumbe furaha yake ninatokana na kanisa lenu jinsi mlivyo na furaha.
Apparently his joy comes from the entire church just the way you are joyous.
Kwa hiyo pastor asante sana.
Pastor thank you very much.
Lakini kama nilivyosema mapema
just like I said before
asanteni sana waimbaji wa nyimbo za kuabudu ambazo mnaimba mahali hapa.
Thank you so much for the songs that you have led us to sing, the ones that we praise God.
Kwa kweli mnatubariki sana.
You bless us.
Kabla sijasahau ni mshukuru Mungu kwa ajili ya kanisa lenu.
Before I forget, I want to thank God because of this church.
Kwa kushirikiana pamoja nasi huduma ya Hope is Strong.
Because of partnering with us in the ministries of Hope is Strong.
Kila ambacho mmekuwa mkitoa kimeleta matokeo makubwa sana huko Tanzania.
What you have given has resulted in big things there in Tanzania.
Kuna watoto wengi na wajane wengi wanahudumiwa.
There are many children, there are many orphans and also widows who are being served.
Lakini pia kuna kanisa moja huko la Nyamikoma mahali ambapo hawa Wakristo hawakuwa na mahali pa kuabudu pazuri.
But there is a place in that place called Nyamikoma where people did not have a place of worship.
Tulipokea msaada wenu na tukaweza kuwezeka hilo kanisa kulijenga na kulimaliza.
We received help from you and we were able to enable them to build a church and have a place of worship.
Kwa hiyo Mungu awabariki sana.
God bless you tremendously.
Na asubuhi ya leo
this morning
nimekuwa nikiambiwa ya kwamba masaa yamebadilika.
I was told that the times have changed.
Na mimi nikashangaa.
I was surprised.
Kwa sababu hii sio kawaida katika nchi yetu ya Tanzania.
It is not normal in Tanzania for time to change.
Na mimi nikaambiwa kwamba hapa masaa hubadilika.
I was told the things change here, even time changes.
Lakini habari njema ni kwamba
the good news is this.
Mungu wetu habadiliki.
Our God does not change.
Majira yatabadilika.
Times will come and change.
Masaa yatabadilika.
Time will change.
Lakini Mungu wetu atabaki yule yule.
But our God will remain the same.
Yeye ni yule jana, leo na hata milele.
He is the same yesterday, today and forever.
Na huyo ndio ambaye nimesimama kuhubiri habari zake.
That is the God I'm standing to preach his word.
Ya kwamba Mungu wetu ni Mungu asiyebadilika.
That our God does not change.
Na asubuhi ya leo
this morning
kuna neno ambalo Mungu amenipa ili tuweze kuzungumza pamoja naye.
God has put a word in my heart so that we can talk together about.
Na hili neno limekuwa baraka kwa maisha yangu.
This word has been a blessing in my own life.
Ambalo linahusu ni wapi ambapo umeweka tumaini lako.
Because it concerns of where you have placed your hope in.
Kwa sababu katika maisha haya.
Because in this life.
Mambo hubadilika.
Things change.
Kama utakuwa umeweka tumaini lako katika mahali ambapo mambo hubadilika.
If you've placed your hope in things that change.
Mambo yatakapobadilika,
when they do change,
utapata aibu.
Then you're going to be ashamed.
Kuna wale ambao wanaishi katika ulimwengu huu.
There are people who live in this world.
Na hawana tumaini lolote katika maisha yao.
They have no hope whatsoever in their life.
Watu hawa wanateseka sana.
Oh, those people suffer.
Wanaweza kuonekana kuwa ni watu maarufu.
They may be seen as famous people.
Lakini mwisho wa yote.
But at the end of it all.
Watu hawa wanapata aibu kubwa.
These people are ashamed.
Lakini wapo watu ambao wameweka matumaini katika vitu ambavyo havitawaletea ushindi katika maisha yao.
But there are also some people who have put their hope in things that will not bring victory in their lives.
Hawa pia mwisho wao wanapata aibu sana.
Even this group of people will be ashamed at the end.
Kwa hiyo asubuhi ya leo,
so this morning,
nataka tu tuone jinsi ambavyo Mungu anatuambia,
I would like us to see what God is telling us.
Tunawezaje kuwa na tumaini la kweli?
How can we have a genuine hope
katika maisha yetu?
In our lives.
Kwa sababu Mungu wetu anataka tuweke tumaini letu katika yeye asiyebadilika.
Because God wants us to put our hope in him because he does not change.
Maisha haya hubadilika.
This life change.
Familia zetu hubadilika.
Our families change.
Uchumi hubadilika.
We know our economy change.
Siasa hubadilika.
Our politics change.
Na tukitegemea mambo haya,
if we depend on those things,
tutapata shida sana.
We are going to be in great trouble.
Ikiwa furaha ya maisha yako,
if your joy, the joy of your life,
ni kwa sababu ya vitu hivyo,
is because of what you see,
utapata shida.
You will have trouble.
Lakini msingi wa tumaini la kweli,
but the foundation of true hope,
ni Mungu mwenyewe.
It's only God.
Tunapo tarajia kusherehekea kifo na ufufuo wa Bwana wetu Yesu Kristo,
when we're looking forward to celebrate the death and resurrection of the Lord Jesus Christ,
turudi nyuma kukumbuka ahadi ambayo Mungu aliahidi baada ya anguko la mwanadamu.
Let's go back and think and reflect on the promise that God gave before the fall of man.
Baada ya anguko la mwanadamu,
after the fall of man,
mwanadamu alipoteza furaha baada ya anguko.
A man lost all joy after he fell.
Mwanadamu alipoteza amani yake.
He lost all peace.
Amani yake yeye mwenyewe.
Peace within himself.
Amani yake na mwenzake.
His peace with others.
Ndio maana tunamuona Adamu anamlaumu Hawa.
That's why we see Adam blaming Eve.
Kwa sababu sasa hakuna amani kati yake na Hawa.
Because there is no peace between the two.
Kwa sababu ya dhambi.
Because of sin.
Amani haipo.
There's no peace.
Lakini pia amani yao na Mungu haipo tena.
But even their joy, their peace with God is no longer there.
Ndio maana tunaona Adamu anakimbia kwenda kujificha.
That's why we see Adam running away and hiding.
Kwa sababu hakuna amani na Mungu wake.
Because he has no peace with God.
Lakini pia hakuna furaha.
But also there is no joy.
Hakuna tumaini.
There is no hope.
Kwa tunapokuwa tunarudi huko,
so when we go back there,
tunaangalia Mungu anaahidi amani kwa mwanadamu.
We see that God is promising hope to all humanity.
Anaahidi tumaini.
He promises hope and peace.
Anaahidi maisha ya furaha.
And he promises joy in life.
Na hapo anatoa ahadi kwenye mstari wa 15 sura ya 3.
So he gives promise in chapter 15, verse 15, chapter 3.
Kitabu kile cha Mwanzo.
In Genesis, Genesis 3:15.
Unajua ya kwamba huo ulikuwa ni unabii wa kuzaliwa kwa Yesu
Kristo.
That
was the prophecy of Jesus Christ being born.
Na ushindi atakao uleta kwa ajili yetu.
And the victory is going to bring because of you and me.
Na ili tufanye tuweze kuishi kwa tumaini.
So that we may live hopefully.
Tuishi kwa amani.
We live with the peace.
Na tuishi maisha ya furaha ndani yake.
And we live with joy.
Tuangalie Biblia.
Let's search the Bible.
Kitabu kile cha Warumi.
In the book of Romans.
Sura ile ya 15.
The 15th chapter.
Kuanzia ule mstari wa 12.
Beginning with verse 12.
Na mstari ule wa kumi, mpaka mstari wa kumi na tatu.
Verse 12, verse 13, Romans chapter 15.
Maandiko yanasema.
The Bible says.
Na tena Isaya anena.
And then Isaiah said.
Litakuwako shina la Yese.
There will be the root of Jesse.
Naye aondokaye kuwatawara mataifa.
That who rises to reign over the Gentiles.
Ndiye mataifa watakaye mtumaini.
In him shall the nations trust.
Basi Mungu wa tumaini.
Now the God of hope.
Na wajaze ninyi furaha yote.
He fill you with all joy.
Na amani katika kuamini.
And peace in believing.
Mpate kuzidi sana kuwa na tumaini.
That you may abound in hope.
Katika nguvu za Roho Mtakatifu.
Through the power of the Holy Spirit.
Maneno ambayo tumeyasoma.
The words we've just read.
Yanaanza huko nyuma agano la kale.
Begin from the Old Testament.
Na yanaanza na Mungu kuzungumza na Isaya.
They begin with God talking through prophet Isaiah.
Lakini baadaye Mungu tena anazungumza na Paulo kulikumbusha kanisa.
Later on God speaks through Paul to remind the church.
Na leo haya maneno yanasomwa hapa kwenye kanisa Impact.
The same words are being repeated today here in this church at Impact.
Na maneno haya yanazungumza juu ya mtu mmoja.
These words are referring to one person.
Na huyo mtu ndiye sababu ya sisi leo kuwepo mahali hapa.
This is the one who gathers us here.
Anatajwa kama shina la Yese.
He is being talked to as the root of Jesse.
Ambaye ni Yesu Kristo.
Who is Jesus Christ.
Aliyezaliwa.
Who was born.
Akaishi maisha matakatifu.
He lived a holy life.
Akasurubiwa pale msalabani.
He was crucified on the cross.
Akazikwa.
He was buried.
Akafufuka.
And he rose again.
Yuko mkono wa kuume kule mbinguni.
He's seated on the right hand of God.
Huyu ndiye anayezungumzwa mahali hapa.
He is being spoken of in this book.
Maandiko yanasema.
The Bible says.
Huyu.
This one.
Atakuwa sababu ya watu kupata tumaini.
Will be the reason of people to have hope.
Watu waliopoteza matumaini yao.
People who have lost hope.
Watapata tumaini lao katika yeye.
We regain their hope through him.
Lakini huyu.
This one.
Atawatawala mataifa.
He will lead. He will lead the nations.
Atawatawala watu wote.
He will lead everyone.
Utawala unaozungumzwa.
The leadership that is talked about.
Ni utawala ndani ya maisha ya mwanadamu.
It is the leadership within the heart of a human being.
Ni utawala ndani ya maisha yako.
It is the rule and the leadership within the heart of your heart.
Unapomwamini Yesu Kristo.
Because once you trust Jesus Christ.
Huyu anaweka ufalme wake ndani yako.
He puts his kingdom in you.
Anaweka mamlaka yake ndani yako.
He puts his authority in you.
Kwa hivyo anaanza kuyaongoza na kuyatawala maisha yako.
He begins to lead and guide your life.
Huyu ndiye tumaini la mataifa yote.
He is the hope of all nations.
Wamarekani watamtumainia yeye.
Oh, Americans will trust him.
Waafrika watamtumainia yeye.
Africans will trust him.
Wachina watamtumainia yeye.
The Chinese will trust him.
Kila mtu atakayemwamini.
Everyone who trusts in him.
Ataweka tumaini kwake.
And puts his trust in Jesus.
Na yeye alipokuja duniani.
When Jesus came.
Akawaita watu wote.
And he called all nations.
Njoni kwangu.
Come to me.
Ninyi nyote mnaosumbuka na kulemewa na mizigo.
Those who are heavy laden.
Na mimi nitawapumzisha.
And I will give you rest.
Huyu ndiye Yesu ambaye alitabiriwa na nabii Isaya.
This is the Jesus that was prophesied by prophet Isaiah.
Na baadaye mtumishi wa Mungu Paulo anazungumza habari zake.
And later on, the servant of God, Paul, is talking about
ya kwamba huyu ndiye atakuwa chimbuko la tumaini lenu.
This is going to be the foundation of hope in you.
Anasema Mungu wa tumaini.
He says, the God of hope.
Mungu wa tumaini.
The God of hope.
Tumaini lako.
Your hope.
Lazima chimbuko lake awe ni Mungu mwenyewe.
The foundation of that hope must be God himself.
Na anasema na awajaze ninyi furaha yote.
May the God of hope fill you with all joy.
Kwenye vifungu hivi,
in these verses,
kuna vitu vitatu vinatajwa.
There are three things that are being mentioned.
Na vitu hivi ni vya muhimu sana katika maisha.
These three things are very important in life.
Unaweza ukawa na mali nyingi.
You can have a lot of wealth.
Unaweza ukawa na cheo kizuri.
You can have a big title.
Unaweza ukawa na familia nzuri.
You can have a very good
unaweza
family.
Ukawa na nyumba nzuri.
You may even have a good home.
Unaweza ukawa na jina nzuri.
You can even have a good name.
Lakini ukipoteza vitu hivi.
But if you lose these things, these three things,
utakuwa na shida sana.
You will have a lot of trouble.
Anataja tumaini.
He talks about hope.
Anataja furaha.
He talks about joy.
Na tena hasemi furaha tu.
He doesn't just say joy.
Anasema furaha yote.
All joy.
Furaha yote.
All joy.
Alafu anasema amani.
And then he says peace.
Vitu hivi ni vya muhimu sana.
These three things are very important.
Na vitu hivi vinakuja pale mtu anapokuwa amempa Yesu maisha yake.
These things come to you after you've given your trust, your hope in Jesus Christ. Your life in Jesus Christ.
Na vitu hivi baada ya anguko la mwanadamu.
These things after the fall.
Alipoteza.
Man lost these three things.
Alipoteza tumaini la maisha yake.
They lost hope in life.
Alipoteza furaha yake.
They lost joy in the life.
Alipoteza furaha yake.
He lost joy in the life.
Je, wewe watu wanapokuona.
When people see you.
Wanaona wewe ni mtu ambaye maisha yako yamejaa matumaini.
Do they see you as a person who has hope?
Una furaha ndani yako?
Do you have joy in your life?
Wewe una amani ya kweli ndani yako?
Is there true peace in you?
Familia yako wanakuonaje?
How does your family see you?
Majirani zako wanakuonaje?
What about the neighbors? How do they see you?
Huko kazini unakofanya kazi?
At your place of work.
Wanakuona wewe ni mtu wa aina gani?
What type of person do they see you?
Ni mtu ambaye maisha yako yamejaa furaha.
Do they see a person who is filled with joy from within?
Ile furaha ya kweli.
The true joy.
Anasema huyu.
He says this person.
Mungu wa tumaini.
God of hope.
Awajaze ninyi furaha yote.
Fill you with all joy.
Na amani katika kuamini.
And peace in believing.
Mpate kuzidi sana.
So that you may abound.
Kuwa na tumaini katika nguvu za Roho Mtakatifu.
You may abound in hope through the power of the Holy Spirit.
Ni mpango wa Mungu.
It is God's plan.
Tumaini la Mkristo aliyeokoka.
That the hope of a Christian who is saved.
Lizidi kukua siku na hata siku.
That hope should grow every day.
Kama tumaini lako haliwezi kukua.
If your hope is stagnant.
Kuna shida yako ndani yake.
There is a problem.
Na tumaini hilo.
And that hope.
Maandiko yanasema ya kwamba.
The Bible says this.
Linapata nguvu kupitia Roho Mtakatifu.
That hope gets the power from the Holy Spirit.
Roho Mtakatifu analipa lile nguvu, lile tumaini nguvu.
The Holy Spirit gives that hope power.
Hata kama ukipita katika shida.
Even though you pass through a lot of trouble.
Na mkumbuka Ayubu.
I remember Job.
Na wewe unajua habari zake.
And you know the story of Job.
Mambo aliyoyapitia.
What he went through.
Alipoteza mali yote.
He lost all property.
Alipoteza watoto wote.
He lost all his children.
Alipoteza afya yake.
He lost his health.
Na hata mke wake akamsaliti.
Even his wife now betrayed him.
Lakini kwa sababu tumaini lake lilikuwa kwa Mungu.
But because his hope was in God.
Aliendelea kusimama imara.
He continued to stand firm.
Hakuweza kutikisika.
He was not shaken.
Mungu anahitaji
God is looking for people who have true hope in Him. I don't know where you've placed your hope. But this afternoon, I'm inviting you and I'm beseeching you. Put your hope in God. That's why Paul, God told Paul, go and talk to these people. People who have placed their hope in things.
Wako katika hali mbaya.
They are in great danger.
Timoteo ile ya kwanza sura ya sita.
First Timothy chapter 6.
Maana kuna vitu vingi ambavyo watu wanaweka matumaini.
There are so many things that people put their trust and hope in.
Wakati ule wa Paulo,
during the times of
watu
Paul,
waliweka matumaini kwenye pesa.
People put their hope in money.
Kwenye mali.
In property.
Inawezekana hivyo hata wakati huu.
It may be so even now.
Watu wakampa Mungu mgongo.
People will turn their backs
na wakaweka tumaini lao kwenye mali ya dunia hii.
And put hope in the wealth or money or riches of this world.
Kuna mifano mingi kwenye Biblia.
There are so many examples in the Bible.
Watu walioweka matumaini kwenye mali ya dunia hii.
People who put their hope in the riches of this world.
Na mwisho wake ulikuweje?
And at the end of it, what happened?
Maandiko yanasema.
Bible says.
Timotheo wa kwanza ile sura ya 6 na mstari wa 17.
1 Timothy chapter 6 verse 17.
Walio matajiri wa dunia.
Charge them that are rich in this world.
Walio matajiri wa ulimwengu wa sasa.
Charge them that are rich in this world.
Ulimwengu wa sasa huu tulio nao.
This world, the world that we're living in.
Unaitwa ulimwengu wa sasa.
It is the world we're living in.
Waagize wasijivune.
Tell them not to be high-minded, not to be proud.
Waambie hao matajiri wa sasa.
Tell the rich people in this world
wasijivune.
Not to be high-minded, not to be proud.
Wala wasitumainie utajiri usio haki, usio yakini.
No trust in uncertain riches.
Bali.
But
wamtumainie Mungu.
In the living God. Trust in the living God.
Atupaye vitu vyote kwa wingi.
Who gives us richly everything.
Ili tuvitumie kwa furaha.
Gives us everything to enjoy.
Kumbuka ya kwamba Mungu.
Remember that God.
Hasemi utajiri ni mbaya.
I say he's not saying that riches are wrong. To be rich is wrong.
Hasemi pesa ni mbaya.
He's not saying that if you have money that is
wrong. Anazungumuza na yule ambaye anavimiliki hivyo.
He's talking to the person who owns this wealth, who owns this money.
Hazungumuzi na pesa.
He's not talking to money. He's not talking to the wealth.
Anazungumza na mtu.
He's talking to the person, the human being.
Anazungumza na wewe.
He's talking to you.
Ambaye Mungu amekupa vitu hivyo.
Who God has entrusted with things.
Ujue kwa nini amekupa.
To know why he has given these things to you.
Sasa anaeleza.
He's saying.
Anasema ya kwamba Mungu atupaye vitu vyote kwa wingi.
God who gives us richly all things.
Ni mapenzi ya Mungu kutupatia vitu vyake.
It is the will of God to give us his things.
Maana anajua mahitaji yetu.
Because he knows our needs.
Anajua mahitaji yako.
He knows what you need.
Na ndio maana Mungu anakupa mahitaji.
That's why God gives to you.
Lakini kwa nini?
Why?
Anasema.
He says.
Ili tuvitumie kwa furaha.
So that we can have these things. And use them in joy.
Ametupa ili tuvitumie kwa nini? Kwa furaha.
He's giving us so that we can use them how? We can give, he gives us so that we can use them in joy. We can enjoy the things he's giving us.
Watende mema.
Let them do good.
Jambo la kwanza, watende nini? Mema.
The first thing, let them do good.
Wawe matajiri kwa kutenda mema.
Let them be rich in doing good.
Wow. wawe matajiri kwa kutenda nini?
Let them be rich in doing what?
Leo hii ukifungua TV.
Today, if you turned on your television set.
Ukifungua vyombo vya habari.
When you turn on to the news channels.
Kila ukiangalia channel.
Whatever channel you watch.
Dunia imechafuka.
You know that the world is in great danger.
Kila mahali ni kilio.
Everywhere there's people are crying.
Matajiri wanalia.
Oh, rich people are crying.
Masikini wanalia.
Poor people are crying as well.
Inchi zilizoendelea zinalia.
Developed countries are crying.
Inchi masikini zinalia.
The poor countries are crying.
Mambo machafu yanafanyika.
All dirty and evil things are taking place.
Kwa sababu.
Why?
Because
of the things that God, the riches that God has given us, we are misusing.
Wawe matajiri kwa kutenda mema.
God is saying, first and foremost, let them use the riches in doing
wawe
good.
Tayari kutoa mali zao.
And be ready to distribute.
Kushirikiana na wengine kwa moyo.
Willingly communicate with others.
Huku wakijiwekea akiba iwe msingi mzuri kwa wakati ujao.
Laying up in store for themselves a good foundation in the days to come.
Ili wapate uzima ulio kweli, kweli.
That they may hold on to eternal life.
Hiki ndicho ambacho Mungu anazungumza na watu wake.
That is what God is talking about with his people.
Waweke tumaini kwa Mungu.
To put their hope in him.
Wasiweke tumaini kwenye vitu vya dunia hii.
Should not put their hope in the things of this world.
Mimi ni mgeni kabisa mahali hapa.
I am new here. I'm a visitor here.
Na mimi sijui wewe tumaini lako umeweka mahali gani.
I don't know where you've placed your hope.
Na ningekushauri asubuhi ya leo.
I would advise you.
Uweze kuweka tumaini kwa Yesu Kristo.
I would invite you to put your hope in Jesus Christ.
Na utakapoweka mahali pale.
When you put your faith in Jesus
maisha
Christ.
Maisha yako yatajaa furaha.
Your life is going
yata
to be.
Yatajaa tumaini la kweli.
There will be true hope.
Na yatajaa amani ya kutosha.
There will be true peace.
Niliwaambia asubuhi.
I told people in the morning.
Kwamba kule Tanzania.
In Tanzania.
Kulikuwa kuna mtu mmoja ambaye alikuwa anaheshimiwa sana.
There was somebody who was very respected in the community.
Alikuwa tajiri mkubwa.
Because he was very rich.
Alikuwa na watu wengi walikuwa wanafanya kazi kwenye kampuni yake.
He had so many people, so many workers in his companies.
Lakini siku moja asubuhi.
One day in the morning.
Tukatangaziwa.
We were told through the news channels.
Ya kwamba mtu huyo amejiua mwenyewe.
That person has committed suicide.
Wafanyakazi walishangaa.
Oh, the workers were very surprised.
Jamii ilishangaa.
The community was surprised.
Kwa nini amejiua?
Why commit suicide?
Wakati alikuwa na mali nyingi.
When he was very wealthy.
Alikuwa na wafanyakazi wengi.
He had so many workers.
Alikuwa na kula chakula chochote anachotaka.
He could eat anything he wanted.
Kwa nini?
Why?
Alipoteza amani moyoni.
He lost hope. He lost peace in his heart.
Alipoteza tumaini.
He lost hope.
Na hakuwa na furaha yoyote.
And he didn't have any joy.
Labda kuna mmoja ambaye unamjua alichukua hatua hiyo.
Maybe there is somebody that you know who also did the same, committed suicide the same.
Ni kwa sababu mtu anakosa mahusiano yake na Mungu aliyemuumba.
Because that person has lost the relationship with the God who created him.
Anategemea vitu ambavyo mwishoni atapata aibu.
He's depending on things that at the end of the day he will be ashamed.
Ni jambo la muhimu sana.
It is very important.
Kuweka tumaini lako.
To put your hope.
Mahali ambapo hautapata aibu.
In a place where you will not be ashamed.
Na mahali hapo.
In that place is.
Ni kwa Mungu mwenyewe aliyeziumba mbingu na nchi.
Is in God who created the
entire universe. Asiyebadilika.
Who does not change.
Asiyetikisika.
He doesn't shake.
Wakati wote.
Every time.
Atabaki Mungu.
He remains to be God.
Unahitaji kuweka tumaini lako mahali pale.
That's where you are supposed to put your hope in.
Tunapokwenda kumaliza,
we will go to continue and finish.
Kitabu kile cha Yeremia 17.
In the book of Jeremiah, Prophet Jeremiah chapter 17.
Ninapenda mistari hiyo.
I like those verses.
Inatoa mfano.
It gives an example.
Wa mtu ambaye ameweka tumaini lake kwa Mungu.
In a person who has put his trust in God.
Mtu huyu atafananishwa na nini?
This person will be likened to what?
Tumfananishe na nini mtu huyu?
What can we liken this person who has put
katika
his trust in God?
Katika ulimwengu huu ni mtu ambaye anadharauliwa.
In this world they are despised usually.
Lakini Mungu anamfananisha na nini mtu huyu?
But God is likening him to what?
Pengine kwenye familia ni mtu ambaye haheshimiki.
Maybe in the family may not be respected.
Lakini Mungu anasema nini juu ya mtu huyu?
But what does God say about this type of person?
Amebarikiwa mtu yule anayemtegemea Bwana.
He's blessed that person who trusts in God. Mstari wa
7.
Verse 7, chapter 17 verse 7.
Ambaye Bwana ni tumaini lake.
Blessed is the man that trusts in the Lord and whose hope is in the Lord.
Maana atakuwa kama mti uliopandwa kando ya maji.
For he shall be as a tree that is planted by the streams of waters.
Uenezao mizizi yake karibu na mto.
That spreads out the roots by the river.
Hautaona hofu wakati wa hari ujapo.
And shall not see trouble during heat time, the drought time.
Bali jani lake litakuwa bichi.
But her leaf shall continue to be green.
Wala hautahangaika mwaka wa uchache wa mvua.
But there will be no trouble even in the years of drought.
Wala hautaacha kuzaa matunda.
Neither shall it cease from yielding.
Mungu anamfananisha mtu huyo anayemtumainia na mti huu.
God is likening the person who trusts in him, puts his hope in him like this tree.
Mtu anayemtumainia Mungu,
the person who trusts and puts his hope in God,
anaupendeza moyo wa Mungu.
He makes the heart of God rejoice.
Anafanya Mungu afurahi.
He makes God rejoice.
Anapomtazama,
when he looks at that person,
anaona matunda.
He sees fruit.
Hata kama ni wakati wa kiangazi.
Even if there is drought.
Hata kama ni wakati wa ukame.
Even when it is very dry.
Wakati nilipofika hapa nikiwa huko Texas.
When I was here within. Where were we? What place was that? I saw all trees kind of drying. I asked, what kind of trees are these? Why is there are no leaves on these trees? Winter. I was told this is winter time. During winter time, we lose all leaves. So the trees just remain bare. No leaves. But it will not be the same for the person who puts his hope in God. The Bible, what does the Bible say?
Yeye atakuwa tofauti.
That person will be different.
Yeye hataacha kuzaa matunda.
He will continue to yield fruit.
Majani yake hayatapukutika.
The leaves will not fall off.
Kwa sababu,
because
anafananishwa na ule mti.
He is likened to a tree.
Ambao umepandwa kando kando ya mto mkubwa.
A tree that is planted by the streams of water.
Ambao ule mto haukaushi maji.
That river does not go dry.
Na mizizi ya mti ule imeenda mpaka pale kwenye mto.
And the roots of this tree have gone up to that river.
Na unanyonya maji kutoka kwenye huo mto.
And that tree feeds from that river.
Na miti mingine inategemea mvua.
And other trees are waiting on rainy season.
Mvua inapokata,
when there is no rain,
miti inapukutisha majani yake.
Oh, so the trees lose all the leaves.
Lakini huu mti ambao hautegemei mvua,
but this tree that is not dependent on seasonal rain,
unanyonya kutoka kwenye maji,
draws from the river.
Wenyewe utaendelea.
Will continue to be strong.
Utazaa matunda.
Will continue to be fruitful.
Kwa wakati wake.
During its season.
Majani yake hayatapukutika.
The leaves will not drop off.
Na ujua Yesu anasema,
and you know Jesus said,
mimi ndio chemichemi ya uzima.
I am the source of life. I'm the river of life.
Yesu ni chemi chemi.
The Lord Jesus Christ is the river and the source of life.
Yeyote ambaye anaweka maisha yake kwake,
anyone who puts the trust in him,
na kumwamini kama Bwana na Mwokozi wa maisha yake,
and to trust him as Lord and Savior of their life.
Wakati utakapofika wa kiangazi,
when a drought comes,
ata survive.
That person will survive.
Nataka nikuambie,
I want to tell you,
katika maisha haya,
in this life,
unapomwamini Yesu Kristo,
when you trust in the Lord Jesus Christ,
usitegemee mambo yatakuwa sawa sawa.
Don't think that or assume that everything will go okay the whole time.
Sio mteremko.
It is not just a slip, a flow.
Kuna wahubiri wanaohubiri,
there are some preachers who preach.
Kwamba ukimwamini Yesu,
they say that when you trust Jesus Christ,
mambo yote sasa yanakuwa
Everything will be, yeah. You'll just sleep through life. The Bible has not told us so. The Bible has not told us what those preachers said. The Bible teaches.
Kuna wakati wa dhiki.
There are times when you will be sorrowful.
Kuna wakati wa mateso.
There are times you will be persecuted.
Lakini lazima tusimame.
But we must stand.
Macho yetu tumwangalie yeye.
And our eyes fixed on Jesus Christ.
Kila mmoja.
Everyone.
Atapita kwenye wakati wa ukame.
Will pass through drought in their lives.
Na sijui ni ukame upi utakaoupitia.
And I don't know what type of drought you'll go through.
Kila mmoja atapita kwenye ukame wake.
Everyone will pass through some kind of drought.
Kulingana na jinsi Mungu atakavyoruhusu ule ukame.
Depending on what God allows to come through your life.
Labda hata sasa kuna mtu hapa anapita kwenye ukame.
Maybe even right now somebody is going through a very dry season in life.
Labda kuna mtu ambaye amepita kwenye ukame mwaka uliopita.
Maybe somebody last year went through a very dry season in their life.
Na kama bado hujapita,
and if you have not gone through that time,
ujue ya kwamba bado kuna majira yatakuja ya ukame wako.
Just know the dry season may be on the way.
Kuna ndoa zinapita kwenye ukame.
Oh, there are marriages that are going through a difficult period in their time.
Kuna mtu hapa anapita kwenye ukame wa mambo ya uchumi.
Or somebody is going through very difficult economic times. So.
Kuna mtu anapita kwenye ukame wa mahusiano.
Or somebody is going through a very difficult relationship.
Katika hayo yote.
In through it all.
Ushindi unapatikana tunapokuwa tumemtumainia Yesu Kristo kama source wa ushindi wetu.
Our victory is found when we begin by trusting Jesus as our source of our victory.
Kumbuka nikwambie ninapomaliza.
Remember as I finish.
Furaha ya kweli.
True joy.
Tumaini la kweli.
True hope.
Amani ya kweli.
True peace.
Haipatikani katika gari nzuri ulilo nalo.
Is not found in the good vehicle you're driving.
Katika nyumba nzuri ulio nayo.
In a good home that you have.
Katika mshahara mzuri unaoupata.
In the good salary that you are enjoying.
Ni katika Yesu pekee.
It is in Jesus Christ and Jesus Christ alone. That's why the Bible says
mtu,
a person,
akimtumainia, inazungumza mtu,
a person who trusts in God. It's talking about a person, an individual.
Haizungumzi na, haisemi watu.
It's not talking about a group of people.
Inazungumza na nani?
It's talking about who?
Mtu.
Just an individual.
Ni wewe mwenyewe.
It is you personally.
Unajua hatuta ingia mbinguni kama familia.
You know, we are not going to enter heaven as families.
Kwamba familia ya motomoto come.
Oh, motomoto's family come in, it's your turn.
Hatuta ingia mbinguni kama familia.
We are not going to go there as families.
Tutaingia mbinguni kama mtu.
We will enter heaven individually.
Hatumpokei Yesu kama familia.
We don't receive Christ as a family.
Tunampokea, anayempokea ni mtu.
Every individual receives Christ individually, personally.
Watoto wangu,
my children,
sio wa Kristo kwa sababu mimi ni pastor,
are not Christians because I am a pastor.
Ni lazima wachague wenyewe kumwamini Yesu.
They too must trust in Christ, must make that decision personally.
Lazima achague mwenyewe huyo mtoto mwenyewe.
Every individual child must choose.
Hawezi kwenda mbinguni kwa sababu ni mtoto wa pastor.
Will not go to heaven just because he's a pastor's child.
Na ndio maana nasema mtu.
That's why I say a person, an individual.
Napomaliza.
As I complete.
Na wakati mchungaji anakuja,
and where is I called pastor to come?
Ulijiulize wapi umeweka tumaini lako.
Ask yourself, where have you put your hope?
Mungu anakualika uweke tumaini lako kwake.
God is inviting you to put your hope in him.
Amen. Come on, can we give Pastor Jeremiah a hand? So good. Will you stand today? Pastor, we honor you. Thank you for being here. I just want to ask you, just will you bow your heads and close your eyes in this moment? The message today was centered on this hope that we can have in Jesus, this hope that we can have in God, this us placing our hope in him and drawing our hope from him, because he is the source of hope. And I just want to give you an opportunity, because with this many people in the room, chances are there might be somebody here today. You say, I've never placed my hope in Jesus. I've been drawing hope from what I have or other people in my life that have let me down. I don't know if you figured this out yet, but your stuff and people will fail you. But God will never fail you. And so I want to invite you today, with every head bowed, every eye closed, I just want to lead you in a prayer, because if this is you today, I want you to have the opportunity to place your hope and your trust and your faith in Jesus. Our prayer team can go ahead and come down, and I just want us to pray this. Let's just say these words. I believe that meaning these words in your heart, this is coming from your heart. This is surrendering your heart and your life to Jesus. Come on, just say this. Jesus, I need you. I repent of my sin, and I receive you into my life. Make me new. Forgive me. Make me right with you. I confess you as Lord and Savior of my life. I believe that you are the Son of God, and I place my hope and trust and faith in you and you alone. Thank you for saving me. In your name I pray. Amen. Come on, can we clap our hands for anybody who made that decision today? So good. So good. I just want to do this. I want to pray over you. And at the end of every service, we're going to sing a song. We're going to worship together. We're going to lift our hands. We're going to lift our voices. And we're going to worship God. But if you need prayer for anything in your life, don't leave today needing prayer and not coming for prayer. We would love the opportunity to pray for you, to agree with you, to believe with you, whatever it is that maybe you're walking through or whatever you're needing prayer or encouragement for. Give us the opportunity to do that today. So when the worship team begins to sing in just a moment, if that's you and you need prayer for anything in your life, you can just slip out of your seat, come down, let somebody pray for you as we're singing and we're worshiping together. Lord, we thank you for, once again, the opportunity to be in this room even right now, God. And Lord, we don't take this moment for granted. This moment that we have to lift our voices and lift our hands and give you praise and give you honor and give you glory and give you worship. And Holy Spirit, I pray as we sing this song that you would draw every person today who needs prayer for anything in their life. In Jesus' name, amen.